xadiiska saddexe soddonaad ee baabka calaamadaha munaafiqnimada waa kitaabkii iimaanka can abi hurayra radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal abaa hurayra ilaahay raalliha ka ahaadee waxaa laga wariyey in rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi aayatu lmunaafiqi thalaath calaamada munaafiqnimadu waa saddex idaa xadaha kadab haddii uu warramo been buu sheegaa wa idaa wacada akhlaf hadduu ballan qaadana waa buriyaa wa idaa tumina khaan haddii la aaminana wuu khiyaameeyaa